kabanya ketu makara gabantu hakisawa
records
Ninasikitika sana boyo my holy anga Ninasikitika sana boyo my holy anga Kila siku akisawa leo nilishindi lange Kila siku akisawa leo jilecheka sana goyo my holy anga ninasikitika sana goyo my holy anga kila siku akisawa leo nilishindi lange kila siku akisawa leo jilecheka
amakanza gabago kuna ba mama bise Yale homa vengi kutopye ni heshima Ama kansa gabago kuna ba mama vise Yale homa vengi kutopye ni heshima Ashikome yale sele sele umbali yombo nambala Ate hoku dondoma uruwa kupungo maguti nambala Ashikome yale sele sele umbali yombo nambala Ate hoku dondoma uruwa kupungo maguti nambala
Kale yale amgemo na manolo takanemo Kale yale amgemo na manolo takanemo Iha jazwile ngani
Jazwile ngani
Lelo jazwile ngani
Jazwile ngani
Kawake mawoyilo kutu na pakahasi
Jazwile ngani
Ono kumya kumya na goja polisi
Jazwile ngani
Lelo eke na yombe nyanda mwana yuli Lelo na yombe nyanda mwana yuli Ile neno akisawa limeleta matatizo
Ninasikitika sana goyo my holy anga Ninasikitika sana goyo my holy anga Kila siku akisawa leo nilishindi lange Kila siku akisawa leo jilecheka sana goyo my holy anga ninasikitika sana goyo my holy anga kila siku akisawa leo nilishindi lange kila siku akisawa leo jilecheka
leo niseme kwa niaba ya wenzangu Wengine wanaogopa ila acha niseme Huko majumbani kweli hali ni mbaya Wanawake haki zao wazitumia vibaya Siku hizi wanaume tunanyanyaswa vibaya Kila kitu kigusa
haki sawa
Usimwambie
haki sawa
Usimuonye
haki sawa
Inakuwa shida
haki sawa
Wanawake wa siku hizi si wa zamani Zamani magoti walipiga mpaka chini Sijui siku hizi wamepatwa na nini Sijui ni mitandao imewabadilisha Iyo Facebook au WhatsApp Instagram, Twitter pia na TikTok Mambo ya uzungu yameziharibu mila Wazee wetu siku hizi hawasikilizi Tumepoteza mwelekeo tunakwenda wapi
sana goyo my holy anga ninasikitika sana goyo my holy anga kila siku akisawa leo nilishindi lange kila siku akisawa leo jilecheka sana goyo my holy anga ninasikitika sana goyo my holy anga kila siku akisawa leo nilishindi lange kila siku akisawa leo jilecheka
Aleluya
tikisa ngoma Tanzania, Kenya, Uganda, Amosi. Nipeleke Nairobi mtoto wa Kisukuma au twende Kisumu. Au kama vipi tukale mata Mombasa. Woo!
Mombasa, Mwaisiki, ya Yongoma.
Watu wa Kenya, Kisumu, Mwaisiki, ya Yongoma.
Watu wa Kenya.
Tana nyinyi wajaru omaisiki ya yunguma. Moston, imba baba, imba baba, dunia ikujue. Yesu kile ngoma, Yesu kile ngoma. Walililia haki sawa. Sasa wanatuchapa nazo. Tufanyeje?